cɛkɔrɔba jɔ i tɛ sabali ma n kɛra cɛkɔrɔba dɔ ye a sen kelen ma ɲi a bolo kelen ma ɲi a ɲɛ kelen ma ɲi cɛkɔrɔba in dun bɛ muso ɲuman fɛ a la cɛkɔrɔba jɔ i tɛ sabali ma mariyamu a kɛ ala kama a kɛ kira kama i ka kɛ n ka cɛkɔrɔba in fɛ a la mariyamu tɛ sabali ma